kozete tusula njala esala tusaba mukama nagabirira endwadde zalema abasawo nazivumula abaana basoma sukulu fizi tabula leti namuwona nemotoka njisubira hiti tukuba kakasa muziwulira nabalangira okutula babasasula tuli bayekera bayekera yala lero newezibula enkyatukera kubbala tetuwatula sipotiba wala
Nice melody. Yes.